ngomhlaka 20 sobesivakashela upresident Jacob Zuma eMangaze eShayina eMarket Purpose Hall. Umcimbi uzoqala ngo 9 o'clock ekuseni. Iy'kipa zobe zikhona, ukudla kuyobe khona, kugcina isikhathi ngo 9 o'clock ekuseni. Ayibona le khona. This coming Sunday sobesivakashela upresident uJacob Zuma la eMangaze eShayina eMarket Purpose Hall. Umcimbi uzoqala ngo 9 o'clock. Ayibonane khona.